sihani na kuomba nisamehe tumalize ushindani yale yote ya zamani alipita tu shetani nimekupa moyo wangu unifai maishani nisilazimishe kautake turudiane usilazimishe kutwa tutununiane mwenzako sitaki sitaki tuchukiane kama utake niambie niende mbali na wewe far away far away far away from you far away far away far away from you far away far away far away from you Lazima tukugombana ila wewe utaki kunielewa kazi kukomoana ona hali yangu si shwari najiuguza penzi lako moto kwa ndani la niunguza